You're listening to Ambiance Congo on WRIR 97.3 FM, Richmond Indie Radio. That was Franco and Rochereau with the song Ya Banganga, the meeting of the sorcerers, the meetings of the minds, the meeting of the great artists. I have to read this one more time. The Elegba Folklore Society is having a freedom celebration. The Elegba Folklore Society and the Gordon B. Hancock Foundation invite you to Juneteenth, a freedom celebration. Join us on Friday, 9 p.m. at the Hyperlink Cafe, 814 West Gray Street, for an empowerment concert by the revolutionary legends of the spoken word, the Last Poets. On Saturday, June 17th, the symposium begins at 11 o'clock at the Imani Center, 15th and Hull Streets, in a discussion of Tavis Smiley's The Covenant with Black America. On Monday, June 19th, the events conclude at Boaz and Ruth, 3030 Meadowbridge Street at 6 p.m. Juneteenth, National Freedom Day, and we are here. For details, call the Elegba Folklore Society at 804-644-3900 or visit them online at www.fsync, that's EFSINC.org. Fred, I'm going to go back in time again, seeing as how we're celebrating 50 years of Franco and the OK Jazz, or of the OK Jazz in particular. Play something from the 1960s, I believe, early 60s, maybe it was even the late 50s. I'm not quite sure. The song is features the singer Mujos at the OK Jazz, and the song is Finga Mama Munu.
David, that's great, because I'm sure our listeners will appreciate the building blocks of this great orchestra.
Yeah, and check out the sax on this. Tell me if you think it's Berkis.
Maria, Maria.
Mbulai, iki mambo ko?
Finga mama munu.
Oh, bake finga mama bakala.
Finga mama munu la munu zapi ina o.
Mama ngeo bulai.
Oh, Maria, Maria. Finga mama munu Bake finga ka mama bakala veo Finga mama munwe Oh Marie, Marie Finga mama munwe Bake finga ka mama bakala veo Finga mama munwe L'amour zola pidina Aha
Likambo boko selinga mama Boko sambae Boko futae Baluka kamoto ya mwana moto boete Bolingi ninye Likambo boko selinga mama Boko sambae Boko futae Baluka kamoto ya mwana moto boete Bolingi ninye Likambo boko selinga mama Boko sambae Boko futae Baluka kamoto ya mwana moto boete Bolingi ninye na mama bofuninga na tata wape pai bomona babo ya mwana bona makambo ya biloba loba mama mama bona makambo ya songi songi mama mama
ngai princesse kiku mama ngai princesse kiku mama Na salini ni namboka ya pato mama mama eh mama oh mama oh mama eh Papa singa sango kisasa mobimba petinda ko mama mama eh mama eh mama oh mama oh
Bofuninga na mama bofuninga na tata wape pai bomona Babo ya mwana pona makambo ya biloba loba mama mama pona makambo ya songi songi mama mama
papa na kiku ya mbanga ko ya baba lingi papa nzanga mbande ko mama 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 presence nanga Sakai Elambana kolata batongolokoi Suki na kosala batongoloko mama mama oh mama oh mama eh mama oh
Bofuninga na mama bofuninga na tata wape pai bomona babo ya mwana pona makambo ya biloba loba mama mama Pona makambo ya songi songi mama mama
ngai kiku 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 ya princesse nakoswa kaminyo na tongo na pokwa na komimbo ngai kiku likambo nini na kombo na ngai kiku na sala nini bofundinga na mama Bofuninga na tata na salibino ninye ngakiku o mama Bofuninga ibolo bibalongo langa mosala tata tali mama tali alobi mwana ton poti kompotanti na nini tolongola ye mosala ye mama mama mama
Bofuninga na mama, bofuninga na tata, wape pai bomona, babo ya mwana pona makambo ya biloba loba, mama mama pona makambo ya songi songi, mama mama
Nani atinda bino, bopa la mi pali binongi mape bandeko mama mama Likambo nini na kombo na ngai kiku Kiku ya princesse kiku Na kozwa kaminyo na tongo na pokwa na komi mboka Tike na ngai talote bande kwa ta autostop na telemisi Na komi mboka mama 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 oh mama Bonini na kombo na ngai kiku Na salinini Liputa na lata Ata ya mweshe Ebongi sanga nzoto Bino bolembate na kombo na ngai bandeko oh mama
Bofundinga na mama, bofundinga na tata, wape pai bomona, babo ya mwana pona makambo ya bilo baloba, mama mama pona makambo ya songi songi, mama mama
Batandelinga imbanzi na biro na kota te bandeko na zwa panzi. Nazwa maladia mo Congo bare na kende wapi baloba mwana yo azuri gambo mama balemba ko funda ngate bandeko ngai pena longwa kate bandeko pona nini pona yebi mo sala pona tosaka mo sala oh mama mama Papa na kiku ya mbanga balingi kopo panga kopo pae Balingi to sanga bana papa na kiku Ngai princesse tika na lela Babo minga nde kopo ma Papa zinga kisasa mobimba sangwe panzani e panzani mama mama Oh mama mama mama
Bofundinga na mama, bofundinga na tata, wape pai bomona, babo ya mwana pona makambo ya bilo baloba, mama mama pona makambo ya songi songi, mama mama
Na boy bo pesa kangai bambote na bino ya mabe O sukoli lo poko te olingi opesa ngai mbote Sima oloba olingi ngai pona nini yo Kamarade yonso nazwa kakombo na embandaye Moninga yonso ngai nazwa kakombo na ye enemi Enemi ya nini poni ya likambo nini toko welaye Ponga na mibongisi Na pesi bino mosala Na bongisi bino Bolingi bozonge langai, bofunda kangai, na banzela ya butu, na banzela ya mike, 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 ngai kiku, 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 kiku ya mayombe, kiku. Oh, mama, mama,
Bofundinga na mama, bofundinga na tata, wape pai bomona, babo ya mwana, Pona makambo ya bilo baloba Mama mama Pona makambo ya songi songi Mama mama
Another request here on Ambiance Congo. Here's another one from Franco and the OK Jazz. From the LP, A Kaba Kaba. Malaj, Malaj de Lugendo chant Ekaba Kaba. We're going to hear the song Cinq Ans Ya Fabrice. And this one goes out to both Daniel and to Ali.
Fabrice Atongi, Kende na Fabrice Obandeko,
soki olingi olata banda lokoloti na moto sapato ezali simisi ezali ah mama
yanga taere Fabrice nakende lisusu apie mama yanga taere Fabrice nakende lisusu apie mama
5 ans ya Fabrice bimisi masangu 5 ans ya Fabrice bimisi mbuma mbuma eboti 5 ans ya Fabrice to sepela na monok to sepela na elongi bato bata la bino bolata abakoso ya Fabrice na kende lisusu wapie mama hey. Na sala nini Fabrice akende sango mpoto XL bayebiye
yanga taero Fabrice na kende lisusu wapie mama yanga taero Fabrice na kende lisusu wapie mama
Fabrice alatisa moto nyonso bandeko mama soki on la dit libanko ya Fabrice azipio mokongo azipio panzi azipio libumu soki on bimi na miso abato o tchaki malasi bako tala nani asali abakos
yanga taere Fabrice na kende lisusu apie mama yanga taere Fabrice
PDG Fabrice, directeur Engels, Olingi Libanko, Tuna Bangomba Pesayo, Taloya Seya Mongongo, Namo Sokyo Lati Okei, Na Musica Nova, Na Poko Pakoli Malasi, Okoti Safari, Okoti Mambo, Okei Paya Delu, Batalio Obongi, Avakonse ya Fabrice. Na keishe baba
yanga taere Fabrice na kende lisusu apie mama yanga taere Fabrice na kende lisusu apie mama
Fabrice akende sangoe mama soki outi kisasa okomi na Bruxelles kende na XL okota na Fabrice otuna oyo yolingi alatisaka talo moke ozwaka mingi alatisi yo na kende lisusu wapie mama hey, Fabrice oyo nani abungi ye na XL mwana ya nsomi ah.
Yanga taere Fabrice na kende lisusu apie mama yanga taere Fabrice na kende lisusu apie mama
the title cut from the LP. Cinq Ans, Ya Fabrice from Franco and the OK Jazz here on WRIR 97.3 FM, Richmond Indie Radio and Ambiance Congo. Fred and I have been celebrating the 50th anniversary that is this month of orchestra OK Jazz. Not 50 years of Ambiance Congo. We've been on the air how long, Fred? Like 2.5 years now? Something like that?
Yes, together.
Yeah. The phone's ringing. We'll answer that in just a second. And let's see. We're going to play something now from Orchestra Mamaki, which is a group made up of Mayula Don P, Mayula Mayoni, Mabiala Yulu Mabiala, and Joski Kembukuta. We'll play something from their double CD, Mamaki. We're going to hear a song called Bombonda Compliqué.
Mama yo yo yo, bonga na lembi, mama mama. nga na ba ye yo yo yo.
Ni bala mo banda mo ni mo complique o chéri yo yo yo. Ame sana tengo ni bala mo banda papa. Ni bala mo banda mo ni mo partage o chéri yo yo yo. Poco catengo li mala bomba dai papa.
Na coco catengo li ngaonzwe la ngambanda cheri yo yo yo. Soki ozwi kamalo mea na sanga potolia na bana oka bula kango na kati mwati paya mbanda oka bula kamote malokolo koka bula kafalanga ngona kokate mamama ngona ligate chérie
ni bala mamanda boli mwa komplike o chérie yo yo yo. Me sana tengo li mala bomba dai papa. Li mala bomba da voli mo partage o chéri yo yo yo. La coco ca tengo li mala bomba dai papa.
Baninga batone konomi na ndako chéri yo yo yo. Du 1er janvier qui n'en a soukamola. Bonheur chérie. Yangana bana totala kami kolomiso. Miryanda ko nana kokate ma mama. Ona lingate chérie.
Ni bala mamanda boli mwa komplike o chérie yo yo yo. Me sana tengo li bala bomba dai papa. Li bala bomba da boli mo partage o chéri yo yo yo. Na poco ka tengo li bala bomba dai papa.
Musa
o kali kambo
okay ye
Orchestra Mamaki featuring Mayula Mayoni, Jaski Kembukuta, and Yulu Mabiala singing the song Bombanda Complique, all men who were lead singers in the OK Jazz. And Fred's got something lined up for us next.
David, it seems like 2 hours doesn't do justice to
No Franco. Way.
Mm-mm. And what we are doing here really is an overview. One of these days we'll do a real true biographical show of this guy, because we have, you should see the studio right now. We have Franco CDs and LPs and albums all over the place.
Yeah, thrown everywhere. We're like trying to go through this stuff and say, oh God, wait, this is good. No, let's play something else. And all of you people eating ice cream in Carytown, I bet you're enjoying it too.
Yeah, we just got a phone call from one of the largest ice cream joints in Carytown, and they're indeed listening. Now, just to adjoin to that, just a little tidbit information about Franco and the people who joined him and what happened after they did. In 1983, David, was really a banner year for TPOK Jazz. That year, he released 10 albums and toured North America for the very first time. With him was a young man known as Madilu System. And his introduction into TPOK was something that historians will debate as one of the main points during the evolution of this great band.
And that's another reason why we have to do another show, because I don't think we've played anything featuring Madilu yet today.
We didn't, and we haven't touched on very, very many. Briefly, Mamu is a song about a married woman who cheats on his husband while he's on a business trip. Whoa. I guess that doesn't happen nowadays.
Never.
Madilu wowed his audiences with his silken tenor voice, which earned him the title of the man with the golden voice. Here is Mamu.
Mobalinayo, olo bakinga na salaka kisefe, alibala na bino. Olo bakini nye, olo bakini ni mamu, olo bakinga na funda kayo, na mobalinayo e. Olo bakinga na salaka kisefe na libala na bino.
Madilu tika ye aloba e, makambo ye a salaka, aye bakate, babala bala ye a tambolaka, bato ba monaka ye, ba andako ye a kontaka, ba miranda kwe fundaka ye. Na ba kwenyo soye a telemaka, ba chauffeur taxi ba monakaye, bona ninya panza yo sango alobi, yo salaka ki se fe.
Nai moto na kote la kayo mamu eye ye. Nai moto na ebi ba sekele mamu eye ye. Lelo na komi moto ma beo mamu eye ye. Oye bita ngwengi naka o mamu e Oko kanisa ngai mamu nake Ata ofingi ngai numa mamu e
Oh mamu, naka mwe vraiment mamu Naka lisa kozaka mina ngai amotema Po, oye bike na ebi ba sekre na yo nyonso Elo ke kamusinga lelo mamu Oke ko finga nga epa ya Musa Olobinga na zali ndumba Vraiment mamu Oebi Ngai na balaka Na divorsa Na bota Bongo soki lelo yo mamu Mutachaka motema Obani ko finga nga ndumba Kindumbe zali maladite Kindumbe zali pudition te Mamu Yo mwasi ya libala, na kamwa kayo, okotambola na kabambi ya saka main na kati ya saki wana kabambi ya liputa gros satan le comte d'orgue de voyage lipapa ya se ebele ya makasu mamu oyebi epai nonga nazaka buvar komi pai no nyonso tu ata mobali no akuti oza kosoba na mobali okolobaki aza mobali na ngai me nalinga koboma libana na bino te mamu mpo nalingaka bobokolobana na bosembo olio nakoto baloba otala mwasi ya ndumba awuti oboma libala ya mwasi oyo abala
eloko nini okoluka o mamu eyeye eloko nini okoluka o mamu eyeye siniatirosi ozuwa mamu lana nzela ya libala o mamu lana nzela ya libala o mamu eyeye yango evandisa yo na poto mamu tika kokosa mobali na yo mamu soki ya telefone loba obimaka mamu
mamu awa su soki nalobi nakumbi ngambo mpo naza ndumba yo moko oyebisa ngai mobali no atindo na poto mpo oya kobokolobana yango napesi o signature ekoma yo awa oyebisi nga mobali no atelefone yango deux fois par jour na 6h du matin na minuit après minuit soki atelefone yo okamati kisi ya bangungi opompe ndako mobimba mpo bana balala ti ntango yo kozonga mpo oyebi ke mobali no atelefone na 6h du matin ntango atelefonaka yo yoka ndenge oyebisaka na mobali na yo
alo papa bana soto na biso kaka malamu kande bana no wa mwye te vraimen obulu likambo surtout mwana ya moki ya mobali azwa elongi no papa azokamisanga vraimen foto kuti otia na sani natalaka te elongi na yo abamba yango na mabele foto epasuka mwana ya mobulu mwye te mpenza kaka ndenge ozalaka mwana moke lokwa mama no ayebisaka ngai papa bana nana makamusu naloba te kaka otindelaka biso mbongo ya kolia nasukisa ebongo
yo moko osalaka mabe o mamu yo moko osalaka mabe obangaka mobali na yo te mamu olongola respet na ye okaba mamu bakamarade ya mobali na yo mamu obangaka bango te o mamu lelo ofingi ngai ndumba anga na seki ya mamu
o mamu kindumbu oza kofinga ngai bruxelles mobimba oketi na pari osilisi ngai otindi mokanda na kisasa mosusu otindi na braza kindumbu eza punition te mamu oyeba mamu eswi ngai nalingaki dayo nafunda yo mamu inutile nafunda yo nakamati obe filme ya makambo nyonso ya mabe oyo osalaka nategisi yango epai ya yorgo mpo azikisela ngai filme wana mamu koma ngai ndenge bakomaka yezu na kuruze sete mibale na maboko sete moko na lokolo mamu ozali mwasi ya libala okamwisaka ngai na monoko oza ndoki ozali kinsekwa ozali monyororo mamu ndini nakoloba mpo na yo exemple nini okopesa mpo na basi ya mabala exemple ezali te awa baloba mpo ngai nazali ndumba naa kotambola na mwasi ya libala yango nakopesa makanisi mabe te ezali nde yo moko moto oza na makanisi ya mabe
ngai moto nakotelaka yo ngai moto nayebi basekele lelo nakomi moto mabe mamu oyebi ntango enginaka mamu okokanisanga mamu nakeye ata ofingi ngai ndumba mamu ye yo lelo na combien de misire o mamu ye ye o ye bitango enginda kamamo o kokanisa ngai mamo na ke ye la natela ya libala o mamu ye
Mike ye a salaka Aye bakate Ba couleur anda que fouta kaye Ba tomba mona kaye Lelo a panzanga y sango A finganga na zali ndumba Kindumbe zali maladite Kindumbe zali punition te Kindumba nanga y nanswaka Kindumba nanga y bayebi Na konsaka motante Bona nina panza yo sango alobi Yo salaka ki se fe Mamu Mokolo mosusu Tongwe taneli we pay mosusu Po lala ki nanda kote O devanse mon bay na yo O telefone ye avant 6 heures Po loba ke ozei na mwane O moke na kati hôpital Azali malade
Yo moko salaka mabe Mamu ye Yo moko salaka mabe Obanga kamo bali na yote mamu Olongo la respe na ye okaba mamu ye Baka maradi amo bali na yo mamu Obanga kamangote mamu ye 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 Lela ofingi nga indumba anga na sekie mamu ye
Oh mamu Kindumbo yoza kofinga ngai lelo mamu Soki natali malamu tozali kaka ndenge moko Eloko yoza kuprofite na kati ya libala Po ata oboti bana na mibali mosusu Okopesa bana wana kombo kaka ya mobali na yo Mamu, oyebi ke kindumba na ngai na zwaka Na profita ke pai na yote mamu Koma ngai, oyebi ke nazana nyonso mamu
Ngai moto na zwela yo bambata
David, again, I'd like to thank our listeners for listening to us today. We tried our best here, I hope.
I hope that you all enjoyed yourselves as much as we did. We always have a ball doing this show, though.
And just to test my Congolese, Kendeke Malamu until
Kendeke
next
Malamu,
time.
Kendeke Malamu, right. We'll see you until next time. We're going to end up the program with group Kekele, who many of you here locally are probably familiar with. From their CD Congo Life, we're going to play a medley of OK Jazz songs. The song Souvenirs, OK Jazz, and of course Kekele features a couple of people from OK Jazz, and also their latest CD, called Kinavana. The guitarist Papa Noel plays with them as well. So here is Kekele, and we'll fade it out from there. Enjoy, and we'll see you again in 2 weeks.
Linetie Linetie nangana mama oh, oh. Bakate boko bina Oya lelo oke chase azongi Lelo na lobiye oke chase Ako ya elamo demba ya libongiye Oye bakate boko bina Oya lelo oke chase azongi
marié. Opa, 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 opa. Mote malanga e pae ya mama. Oye ye bi moti no nangaye. Lelo na moka ya bokilo na nabanila. Ejo suka bobele mabe. Osaki sangai mote malangae. Atala kofika se kakakae. Mabe no sotu elongwe na nabanila. Kate sibi no pardon. Alima eye. C'était un bongo. Ondo, ondo.